najua kuwa nisha kuweka moyoni my dear. Usinitese, usiniumize na kuambia. Na imani nitakutunzia, uwe wangu milele. Achana wapiga kelele, mchana usiku watalala. Mweza kuna shindwa kulala, nikikumbuka yalizyo kuwa. Kamoyo kangu lehani, mateso lohoni moyoni. Wanisi unajua minawe, toka mbali kisalawe. Usini umize mamawe, najichanga niwe nawe. My one, unapopenda kishuka tendwa. Yamani siwezi, waneno mapenzi. Unapopenda kishuka tendwa. Yamani siwezi. Kuna watu washajinyonga kwa mapenzi, wakajitia kitanzi. Umchezo kurudia siwezi, naona kwanza ushenzi. Yesha nitesa shanilalua, moyoni nikaumia. Nikabaki najutia, kwanini nilipenda. Kwanisi unajua minawe, toka mbali kisalawe. Usini umize mamawe, najichanga niwe nawe. My one, unapopenda kishuka tendwa. Yamani siwezi, oneno mapenzi. Unapopenda kishuka tendwa. Yamani siwezi, yanauma.